Africa, some to well see. A chico ba Japan, I don't care.
Official music, hey, baby.
One am I don't see what it. One how soon it what it. One am I don't see what it. One how soon it what it. Where the pressure my poli. As soon as I got the drama poli. Expendable drama poli. So you the kind of drama poli.
What is on a food?
What is she want to poli? One how soon it what it. One of my own, wabishi wangu pole, na mnuno city pole, wakada mchafu pole, mwanzo mwisho pole, wana majonzi wote, wana uzuni wote, wana majonzi wote, wana uzuni wote, wana majonzi wote, wana uzuni wote, samaki city pole, na vetinamu pole, Simtosha pole,
anakubali sana shabiki
paka wafeti pole, vichwa vigumu pole, we mchongozi pole, wana majonzi wote,
anakubali sana vani
wana uzuni wote, nafuka sila nifuke paka disonka, nishonka unka shaki nao mapunka, wezi ubishi tulaka ushafunka, bado kakulu malume tunasebenza, wezi mebaki picha, alaipi mafaita katoma si mashari mkongwe simba wa taifa, alaipi chongelo kamale wa kucholeza, wana majonzi wote, wana uzuni wote, wana majonzi wote, chuguli galama ngekwe poleo, nizo msela ngekwe poleo,
akapchoni ameriki
sone ngekwe poleo, bakajari ngekwe poleo, kakakambala ngekwe poleo, ona nashege ngekwe poleo, sepidogo chongelo ngekwe poleo, amisi mwenga ngekwe poleo, wabishi wangwa ngekwe poleo, msela pona ngekwe poleo, na faustine ngekwe poleo,
sile
zemzela ngekwe poleo, wana uzuni wote, wana majonzi wote,
anakubali sana DJ
wana uzuni wote, yoko ya sine ngekwe poleo, wana majonzi wote,
anakubali sana Lusa
wana uzuni wote, Abduli mchize ngekwe poleo, wana majonzi wote, na Pascal ngekwe poleo, wana uzuni wote,
anakubali sana
wana majonzi wote, wana uzuni wote, nikifikiria Tuna majonzi wote, mama majei pole, wabishi pole,
anakubali sana
bauni wangu pole, sione pole, wabishi wangu pole,
akama upepo, halaipi dogo nyoka, halaipi mudizo, halaipi alimjemi, halaipi nisosela, halaipi adokudo, halaipi faisi mangati, halaipi chofa, halaipi anemadede, halaipi alimasai, halaipi aliasa, halaipi dashkamanda, halaipi munabai.
DJ Kibinyo.com, download kupitia DJ Kibinyo.com.